Isithombe sesine. U-Elisha nebutho elingaboni. Amakhosi 2, isahluko 6, verse 17 to 23. AmaHebheru 10, verse 30. Isaka 25, verse 21. Ngesikhathi amaSiriya esondela ezothatha u-Elisha, wathandaza kuNkulunkulu wathi, bashaye ngombani ubenze bangaboni. Ngokushesha baba izimpumputhe. U-Elisha waya kubo wathi, ngilandeleni, ngizonisa kubantu enibafunayo. Wabahola, wabasa eSamariya, ikomkhulu lika-Israyeli. Wafike wathandaza futhi wathi, Nkulunkulu, vula amehlo abo baphinde babone. AmaSiriya abona ukuthi asezweni lezitha zawo. Inkosi yakhona yafuna ukubabulala, kodwa u-Elisha wathi, banike ukudla, ubaphuzise bahambe. Inkosi yenza njengoba kusho u-Elisha. UNkulunkulu ka-Elisha mkhulu ngaphezu kwezitha. UNkulunkulu usiyala ukuthi singabi negqubu ezitheni zethu. Uthi ungabuyiseli. Yimi engizokubuyiselela. Aphinde athi uma isitha sakho silambile, siphe ukudla, uma omile mnike okuphuzwayo.